Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jmaatat galgala kessa salama wolakajel kabega sasedit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodu mitokorret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba Radio satellite in Elsati, Marsariti, full of Facebook, Kenya, Ratti, Kanin, Saganta, Kenya, Doftan, a gift of the Kenya Jalatamo, Akamultan. Jimata, Majikuran, Barakumalama, Digdama, Akalakops, Ethiopia, Timo, Mundi, Demisa, Det, Barakumalama, Kuralama, Kesumes, and Kesan, Rana Modanditi.
Itana, Presidenti, Sudan, Kajal Kabar, Ratti, Keketia, Tempurat, Pujat, and Iruma, Tabadat.
Bulchisana, Normia, Titga, Fataman, Sakunamti. Parti badadina butaye denda riptelol tota oromia gamalit ajiranirat tarkan fiuda tajirajeru rakko godinale oromia gamalita kunnam timbil bilaf internet addanchito akkasumasmo dimmatasgabbi abinsaratti addo qamna kanenjiran baratoni university addadda iribawun sanis dubbatamejira qopile kibro office agatumura sagan tagenyatun wolin turajen dagefato tagenya ammoduf garajalle netan sindebisa
Itana Presidenti Sudan Kajal Kabaka Taan Taban Den Gay Darara Mirgatalana Magesisan Akasumas Ugura American Rakes Ek and Jet Amut Ani Matratitia Chuhal and Nijiran Ministry Malakakan America Kesati Kutank Abenya Viala Kesa Juruto Atu Deng Ratti Robi Derbe Ugura Kaejira Deng Jechak of South of Abukato Mirgatalana Samuel Luakif Siasa mormitota ke sa kajran agri idir akajje famani fala mi jesia jaja kenne jechudan ango ni dubbatan presidentin sudan kibba salva kiri fitana sani rik machar gidduti walittibu insi ega umma meboda barakumala makuda sadi ke sa walittibu insi walwaransi ka unniada tama Motuma United States Deng Mormitota Akasumas Misensota Hawasa Nuer Adank Odani Sababawa Litibu Insa Fi Godan Sata Anje Chudan Dubataniru. Misaili Randa Yara Ukraine Andara Magalate Ranita Lejira Dujet Usova Jechun Iran Dubatejurti United States if Canadan Wyatt Ayara Kufe Lubunamati Batokov Sorbatami Jagala Fatesana Odefanok Aban Akakenan Iranga Fate Dandint Ayara Civilota Iranif Kondala Katan Ali Abdezade Hart Ateran Kesat Odugabasota Faka if Saniti Wania Fangune Dubachudan Denu Missile Ayara Rukutenjuru Amerikaf Canadan Ayarichi Dogoran Missile Rukutame Kufusa Raga yok abutae had e fatanjeran, sadarka dunya hal egen, koratani wambragan adunyati e suk abu jedu angawich, kamat ayarichaku fekesati, sasagale waraba me kabatu black box jedam, raude fanuar gachuf hangabati toko furatajeran hoganan koranakana kan Iran. Presidenti Ukraine, Ministera Hajala America Wali Nakadubataniti, Misaila Rukutamu Mala in Niger Wakuma Jirutita Egaru, Himmirkana in Jirajet Aniru. Kan Demokraton Nitte Dummatan Manimareba Kabuota United States Kesat Kamisakale Sasagale Kenamen President Trump Eam Congressan Alati Halila Dabalata Iran ratakan gaggesan danga ka nijiru. Sagale dibbala maaf digdami afrif, dibbatokof sagal tami torban kan kenna me yotaw, misensoni republikano ta sadi, demokrato ta chenna gorun sagale kennan. Seneti amerikan mo murti kanarratti torban ufu sagale kennuf jira. Trump torban darbe ajaja warana Iran akajje faman ajaja kennani, generali Iran Qasem Soleimani, egajje fame bod demokrato ni murti kun. Akadia to Godan, Trump Akajanit, Generalici, Soda Gudata U, if Subratarani Wan Jenne, Kamisakale Sagaru, Trump, Namnikun, Embassy America, Baghdad Kesalo Luf, Karurakaba Jetaniru. Presidentin America Donald Trump kamisa kale sagal gala kuta Ohio magala Toledo keset walgayi sochi siyasa gaggesa niturani badasa Nobel kan naga kan ilalen akajet anituran soradis.
President Trump wan badasa Nobel kan kanjade gumiba te chagaftetim.
Doesn't mean a thing. I mean, I'm going to tell you about the Nobel Peace Prize.
Mewan Nobel ibadas kana sanittima wani irratto wali galletijera watokko lubbutor bulcha biisuni biisun balarra olch badas Nobel ikennani kennani fiilage jennana nillene wannan tolchin jirtu gerega fadde tano isano inum betan dubbina kase betane jennane wannu guddon sunu majena dabbi Nobel ya dunya barkum lama fkudani sagale mumme minister Ethiopia Nobel inaga badas badasana qodmu mem ministera nagabusufi waldabdare yertirarratti dirtu gar nagatin furufi qoda dunya legumachef badasana kennanif wandu bi president Trump amma jede tanirattamo biro mum ministera si tanirata kiyadnu kennan gafanne ammatununtane
chancellor tin germany angela merkel sambata bori gara rashat kanimalayof jiran yotaw kunis president biyati vladimir putin walindu bachu fakata hib samera walgayisani kun harka calanni waera ko iran ke saratti fulle fachu malaje damer american general warana kan iran ega ajefte firanister kan fi halo ba insa ega fudatte bod germany frashan gam lameni muddam salam muddam sajura kalafisan gafatan waayen walitti buinsa Ukraine keessaa fi ujummo boba'a lama Raasha ragara Germanitti diriirfamuun ajandaa dhiyaatan keessa jiru jedhameera. Putin Merkel waliin marii kagaggeessuuf jiran erga imala giddu galeessa bahaatti torban kana gaggeessan ega deebi'anii booda. Pireezidaantii Raashiyaa Damaasqoo fi Siiriyaatti imaluun inni dhaga'amu inni kun yeroo hanga tokko qofa jedhameera. Kutaa United States keessaa kanneen harka 80 ta'an baqattoota haaraa biyyattii seenan simachuu itti fufnaa jechuun walii galaniiru. Kunis pireezidaant Tiraamp baqattoota Ameerikaa keessa qubachiisuun dirqamaan hojiirra ooluu hin qabu jechuudhaan beellamni qaban fulbaanni bara 2019 yeroo darbe kanatti ministiriin dantaalaa Ameerikaa kutaalee Ameerikaa 50 keessaa bulchitoonni 37 baqattoota simachuutti fufnaa jedhaniiru kanas bajata gaafachuuf kan isaan gargaaru ta'uun ibsameera oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii badhaadhina obbo Taayyee Dandaa riphee loltoota Oromiyaa gama lixaa jiran irratti tarkaanfii fudhatamaa jira jedhu riphee loltoota wajjin mariin geggeessamu hin jirullee jedhanii jiru. Daakoor Malkaatu hamborraa gabaase.
Waan nageenya keenyaas fudhannuuf maqaa keenya himuun barbaannu sagaleen keenyas akka waraabamu hin feenu namoonni jedhanii fi Oromiyaa lixaa aanaalee wallaggaa irraa dhufnee namoonni jedhan walitti dhukaasa mootummaa fi qaamota hidhatanii bosona socho'an gidduutti taasifamuun nagaan hawaasaa sarbamuudha kan isaan dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga 24 bara 2012 jechuunis jimaata torban darbee jalqabee godina qeellem wallaggaa fi wallagga lixaatti mootummaan tajaajila neetoorkii fi bilbilaa balleessuun tarkaanfii fudhachaa jira kun immoo sochii dinagdee keenyas ta'e nagaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira jechuun kan isaan dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa keessatti tarkaanfiin gama mootummaatiin hidhattoota irratti fudhatamaa
jira. Uummanni miidhamee jira rakkoo to'achi jira ka jedhu mata duree godhateeti garuu qabatamaadhaan immoo uummanni yeroo dheeraadhaa fi gadadoo ammaa taateetti ture rakkoo san keessa uummata baasuuf olaantummaa dheeraa mirkaneessuuf nagaa buusuuf karaa nagaatiin wanni yaalame jira. Erga sun dadhabame immoo mootummaan tarkaanfii gama poolisiitiin gama humna nageenyaatiin fudhatu hin jira. Kun waan irra dalatee miti waan ture. Moradii ija wannootiin ilaalle gafa naminaga jefame gubamu namita jedetu matae arammo shirtani yakasarra wati teratani ato gafa jedamu kalatitani suntukamu unka wetu ni yo ugadu banne wansiri iti miti
tajajalli internetif tajajalli bilbilaji tugaru kanan kawal kabat miti imma kanilal chewanan bekun kabujat anijaru obutai dandagaru gamay sanitin shiftota walin wammarian nungamnu ulantumma sehra kabachi sultifuf najaran
abawuni mo warana wanjada mwangaran kabu dhwadadati tijar salle chitir gami nami baayenis gale warigarini mo mbarba nulakki mi lola malewan ni nubasu njuru wan mafadeu wan naga jitamu daga mbarba nu edani jenno kabatani warigara takkira wani kuni wawaji mariatani furmata kenne wan intanef mutumman naga ummatatik suf ummani naga ambayeka galugotu mirka masadi duantayef jama kanan demun filanno birhaan inkamni fi yechu
kiyota jandar betti burchitotni gojina nanno sanajirani fi abotingada gamootummaatiin hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo hidhatee bosona keessa socho'uu jedhamuuf bilbilanii karaan nagaa yoo jiraate gaafatanii turanii kanaanis qabxiilee muraasa isaanitti kenninee mootummaan hangammaatti deebii irratti nuuf laannee nutis karaan nagaa yoo jiraateen barbaannaa jedhanii dhiyeessanii turan. Waan kana waan dhageessan qabdu quba qabdu.
Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo waan jedhamu hin beeknu. Waraanni sun keenya miti adda bilisummaa Oromoo. Waraana waan jedhamu hin qabnu nuyi karaa nagaatiin qabsoofnu yuudureen isaanii kanaachi immoo warri godinaa fi aanaa bulchu sadarkaa sanitti yakkamaa wajjin jaarsummaa taa'u waan akkanaa kana aangoyyuu hin qabani akka seeratittu jechuudha. Waan akkanaa goonee kana haasofnee onni kan caasan kenniin haasaa jennellee iyyaannu yoo haasaanii jiraatanillee wanni firriin ta'u jechuudha. Yakkamaan seeratti dhiyaata malee wanni inni wajjin haasa'amuuf hin jiru.
Uummataaf hooggannoo akkamii gochaa jirtu jennee kan gaafanneef akkas jedhani jiru.
Wanni nagaa jedhamu amma olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaan qofa dhufa malee wanni karaan biraa maal tirare. Yeggannoo uummataa gochuufi barkunuu kan godhamaa jiru. Uummataa wajjin ta'amee rakkoon uummata irra akka hin geenye rakkoon uummata irra gahaa ture sunis akka dhaabbatu wanni godhamaa jiru kunuu nama biraatis hin jira. Uummanni achitti bahee galuu dadhabee hojjetachuu dadhabee waayee yaadu dubbatuu dadhabee shororkaa'ee mana isaa keessatti ilmoo isaa dhabee. Horii isaa dhabee jiruu isaa dhabee shororkaa kana keessa uummata baasuuf wanni hojjetamaa jiru. Kan hojjetamaa jiru iyyuu immoo uummata wajjin tumsa uummataatiif wanni godhamaa jiru malee uummata kophaatti dhiisee wanni deemaa jiru tokko iyyuu jiru uummanni achi keessatti eeggannoo isaaf gochuu otoo hin ta'in abbaanuu abbaan dhimmaatu uummata jechuudha.
Oromiyaa lixaaf Oromiyaan kibbaa. Erga komaandii poostii jalatti buluu jalqabee waggaan tokko darbeeraa jechuun dubbatu namoonni tokko tokko kana ilaalchisees yoom ka'aa jennee kan gaafanneef deebitti aanu kennanii jiru obbo Taayyeen.
Komaandii poostii waan jedhan akkuma jedhan dhageenye malee qaamni seera kabachiisu bakka hundumayyuu hin jira. Bakka rakkoo hin jirutti humna dabalanii akka seera kabachiisu gochuun hin danda'ama. Kuni waan jiraati. Aanatti garaagarummaan jiraachuu danda'a. Godinaa godinatti garaagarummaan jiraachuu hin danda'a. Komaandii poostii wanni jedhamu iyyuu hin jiru. Gaafa duraatu jechuudha.
Haala nagaa amma jiruun filannoon bara 2012 sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamu naannolee Oromiyaa lixaa fi kibbaatti ni adeemsifamaa jennee kan gaafanneef obbo Taayyeen akkas jedhan.
Bakka rakkoon itti hammaatetti humna nageenyaa dabalanii sochii bakka san jirus eeggannoo jirus jabeessuu waan jiraati. Soosuun amma yeroo gabaabaa keessatti uummannis rakkoon kuni chadhaa'ee rakkoo san keessaa bahu hubannoo waan qabuuf qaama nageenyaatiif wajjin tumsee hojjechaa waan jiru waan yeroo gabaabaa keessatti karaa qabatu waan ta'eef haalli akkuma bakka hunda akkuma Oromiyaa bakka ka'anii normal haara karaa barame eemmamu.
Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun naannoowwan kunneen akka gara nagaa waaraatti deebi'an hojjechaa jirraa jechuunis dubbatu obbo Taayyeen.
Hoogganaa hidhattootaa keessaa tokko bilbilaan erga yaadanaaf kennaniin booda waan hoogganaan olaanaa lixaa dhimma kanarratti deebii kennuu qabaniif.
Gabaasaattaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenya rakkoo godinaalee Oromiyaa gama lixaatti quunnamtiin bilbilaaf intarneetii addaan cituu irraa madde akkasumas immoo dhimma tasgabbii dhabinsaan wal qabatee yaaddoo qabna kanneen jedhan barattoonni yuunivarsiitii adda addaa yeroo hiriira bahanitti miidhaan isaanirra ga'uu fi yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barataan duudubbatu. Ministeerri saayinsii. Fi dhaabilee barnoota olaanoo gama isaaniitiin sochiileen akkasii barattootas miidhaaf saaxilee rakkoo geessisuu waan maluuf barattoonni akka irraa of qusatan akeekkachiisee jira. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Dhiyeenna kana lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatitti bilbilli harkaatii fi akkasumatti ammoo caasaan neetworkii intarneetii addaan cituu isaatiin wal qabatee odeessi waraanatu gama sanitti gaggeeffamaatiin jira jedhu hedduminaan haasa'ama. Quunnamtiin addaan cituun haalli maatiin keenya keessa jirullee nu yaaddeessuun waan deebii argachuu malu kan jedhan baratoni university le garagara kalesar rakasani hanga hatatiti mormile garagara taasudan gafi gafatani tininjiru university ta hirironi mormi itige gefamankesa university maddola dame magala gobba university arsi university haromaya tifi university bule horati hirira mormi guya hatakan university bule horati ti baratoni taasiften mi dallen dakabu lubunna malle bawu dakasu baratoni morasani makansani akka hincha kafamne gafatan
garat goruz anne baratoni hedumi tamani ita gudam baratora agane injene e wogga sarata fotomi kambaratu national jidam lubbu randarbe kan mujahana simo rasa saru kute security policy giddi sanati
mal ture gafin kesan malif batan isin hirira kanati
gafin kin waumti dumati ummata kenya dumati no ummata oromo wallaga kasma oromo ta biro ratti sa samo nura rabatu mati kenya do biro mati kenya posun sigalati sinam rowani ro kamin baranna ya da ke in sagale sana sai mata kenya abotu kenya sagale sana dinne bani
imma mita university bule horati ti dakkabe kana welqabate tinin hospitali bule hora barattota midaman simachu isati fi kan danda iyale isan kanin gama hospitala hawasa ti ergu isaniti nursing hospitali cha obo e ba yohannes kan gabasa ken galmo dawiti fiman
ke bartoti amta midamane du fane jiru garo hospitala bule hora bartota midamane ke sane au to ko battalmo lubuni ta darbe jira sana anga kurajata anammo midda salfa fi midanchimani sanaka mani kan garo hospitala awatari tari santane jiru barata to ko kanammo iroma ciitane hospitala bule hora ti alama jiru ifana fan
murmin kun halmo wal fakkatun university haromaya ti kan gegge fami garu gadi ba ametini mormamu da dura baratoni gadda tidaga am ifsatu da afgurracho ufatani morake sijiran malif gurracho ufattan gafi jedurra egale acuman gamma mormeti tijijira mejedu baratoni acci dubbefne
guya kale ganamarra egale baratota uccu gurracho ufatani gadda bulayenke nyagan adiya oromia jirani sagale tana jirani ogu kanumni morake sature yolo takana makina tigure akita kani more di chama rat de jesa kure kana ra kan kai mura ke nige tu an ta gu yo le du rami ta de atin fi ta ti warin ni ku tamani mana yala jiran ke sa baratani boko jiram yoga rafa kan sir baratu jo si ta jiram jira kani geografi oga lamma fa baratu akasuma si namni gu tama jiram sana du ni ne fa no mo kan baratu jira ni warin si tamani ma du ni sani na no di ba fi shan tama gau kan ke sa durbi jira dal kabati ufatu maguracho ufatani sana bode umni mora ufata guracho ufachu mali dabi ga fa jolle kabu rinda u sana bode jolle ngara murmi ti chemani dal kabu ufatu ma guracho ga pargani ga jolle ni taranga turan kan kabatu run san san kuma turan ke ti dal kabbi sa kan ko fatu
imma li to oromia ti taajiru fi akasuma ta mo murmi baratto ta kanan wel kabate kan ga fataman nanno oromia ti du bhiman party badadina obo ta ye danda'a lita oromia titti qama hidate ratti du li tasfamatin injirachu gabasa ken na kor malkatif mirkane senijiru taulle garu dollikuni isakanan durarra wan addahin qabu jadan obbotayen barattota university le nanno oromia ke satti argamanitti hirira mormi bahani tinin mi dan irdakkaben welqabate garu debi kanekin nejiru gafile tabile bernoto ol ano garagara ke setti tajfamat nin jirun welkabate radion sagale america dubbihima ministere science fi tabile bernoto ol ano obbo dechasa gurmu gafate sinin jira obbo dechasa nis rakkole tibakana tabile bernoto ol ano ke sijiran yadechi sudan tatelen akkakana immota negena university ta calmatti yu hammese baratotas sirna baruf barsi sulle rakko ke setti kofisu malajadan
baratoni garu gafi kami yote amma yaw baraka na kino ke sapu university ndamba makani sani ka ankuni eskebi da bani han ni paru pasti ni yero wa ek kufata ture di rakko di kunama ture wan be ka mu fi tsara e motuma motuma ummata di ummata rati wan ni oje wan ni dala wan ni adda ayo adda e wan ka unat fakkatu di ko di kanahu tasgabani e baratoni inni jarati mari atani pe pe kali e kallati ni الرعود عند وكمي تنجب رقيادة وفي لازم جدا في سطر اللي طبعاً اللي قد تكيب تدوش ربو أكامي استمالي بتشو قد دعو فتني ساعته وهرينا بها ناجد أن ساعته وبرنوطة سيلنا كذا كسجد أمي جنو برنوطة يرجع جلك أبنيا ما هكين ما هكين يقول لها برنوطة تنجل كبيرا نافو أما تبارك بقاء وتشورا أما تنجد أمين مريض أن هيكو وان دندا أمو كتا بسون لما يتواجر الكهون بسون مريض أن هاني كم دندا أمين
Kunamtin internet api bilbila gama litoromia godinale wallagati torbe aktim erga addanchite isakanan welkabatetinin radio sagale america gafi dabata ethio telecom dame litoromia tiftasen dabatichi duguma tajajille addanchitu garu sababa tajajille addanchite kan himbek netau ibsu sagabasun kenneni adetama gabasa sagale america muktar jamal adamar
Karagaji Radio Sagale America Saganta Afan Oromo ti dhaggeeffato ta Kenya arrajimata wanteef wallele biyyoota ala keessa sin dhageessisna Post Malone Circles jechuudhaan walle haroo baasin sina feera. Gabaabina yerootiif dheeraa deemsisuu hin dandeenye dhiifama isin gaafanna dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kun qophii misoomaati. Hawaannisni Itoophiyaa irra maruutti jiru kun dhiyoo kana immoo Keeniyaa gama kaabaaf Boorana irra jira. Hoomaan hawaannisaa miidhaan inni geessisu midhaan itti bu'e balleessuu malee hin deebi'u jedhamee dubbatamaa jira. Namoonni immoo waan hedduun ofirraa dhowwachuu yaalaa jiru. Kaan qawwee itti dhukaasuudhaan sagalee sodaachisutti dhukaasuudhaan ofirraa ittisu kaan immoo qorqoorroo itti rukkutu. Keeniyaa Booranattillee waamuma akkasiin ofirraa ittisaa jiru. Suuraan kanarratti namoota naannoo hawaannisni irra mari sana dubbisee jira kunuuti.
Alati kaya wa, ini alati dengan jekman jere, jangan alati di bantuan lembaga yang awal ni sah ni lenduri, kadang ganjar awal ni cikoi dan lembaga yang jere, kalau macam cikoi ni awal ni jere ni, untuk cara kau jere ni, laku saya dan awal ni saya macam cikoi awal cuci lah, wang gurati, so kalau macam jisawan gurati, kalau dah ni, kamu malay aja cuci jere le, ini udah ayah, kau,
ayah,
yang jere awal ni cara dua ni lah, yuda gay. Awan ni kapal lati, walin dulu nani, lati warga regate, awan ni siapa mau air regate, dan ini anjir lati dapat warga regate, kata macam mana dah nak saya ni, anak kan lagi lagi, yo gamalala, na war pakar, yo yo mesti dia ni luar lepas kita, ini sekolah tim dapat rica, kini bukan nak sak.
Agama lah firaul fagat.
Yo gari lah, cuma tapi ada ti, abu fagol lentai, bila pun tapi ada, yo gari amma, ulu fagari, aku di masa kaya, ya dosa mandar, lepas ke asape, di kuma lakukan tak.
Hujanam agami tak fakir na.
Hujanam sari yolin le fakir. Hujanam sari jahat yolin fakir. Jogar ya hujanam na perbasa dehi yolin fakir.
Yo ya kawan mirga bitha ya amu walduri ya amu akam ya.
Wajaran le ya garan role ya. Wajaran garan role rumi ya. Kadar jalafa dabra. Warga ya amu kumado kani. Umur jadi terdetik dabra. Kadar jogar amba kadar insafu ma kadar yomu ka kado le ya dimbau. Adi nama sari jahat kita. Kalau mungkin semua anda kalasi tarisafa korefan. Jadi cuma orang kacau orang itu, tiga tiga orang ni, orang kolam mereka pun kacau orang apa jisul dengan kanuma.
Allah ti ferangkai sila guni ayatnya ta.
Allah ti ni ayat, ferangkai sila ayat, korai ni ayat. Jadi cuma sahaja yang kari tu yang ini dah kader, kita buat dengan orang yang ayat suci.
Tu ferangkai suku nala Allah ti guni ayat tu nedu.
Guru Allah ti ni pada saat kendi ayat tu, kan duit sila ni dapat sahaja ni umuran dapat sahaja perasa dia ni.
No Allah ti umuran dua.
Perad itu sahaja. Kalau ada tiada lepas sahaja dah rumah dibuat lelum ruang buat itu sahaja. Kita ada di awan itu sahaja. Isi nama kita ada di tu orang nota kita ada bosi ada rumah suri kadang di suri kasih dok salam bukan rumah kerana bukan rumah. Umur anak di sini cuma le. Eh kita jadi anak jadi kami jadi balik.
So gubalal tu dah dua mas fakta. Yo la fuga sila la metri aga mi farta fakati ho
kare metri aga star la fas ba kum chani mumda
nami agi tok bibbi tarane de khagari yar jerkeni tarana njedani nami mani nu firado wankan
ya kan gurranda de ti gara saldi wayna jara kana wari jara ji kun boranna kana tur da barke da wari dira kullewo o mar de tar guba wana ti jerkena na o milli ko ko ni jaba ani to padi wan bibbi da wana ko roketi ta wana ka awe ta Walak arah sah, walak ada GPT ya ni. Walak kalau hati betul baru buka. Walak jerkena, walak jerkena kalau ni aneh ni. Alia, eper buka ni betul. Kita kalau walau kok kita buru sini, dan walak hati betul baru buka ni.
Iwa kasih teranan, all fagata.
Ye, yo kalau buka ni buru maya.
Hanguia ya, mal kaya.
Iya ada ya.
Agamari hati ya.
Yo sila ya, aku de siapa ma Yurahanu kala.
Aye.
Yo deh mufeli ni aku menamati ya, bukan dia ni. Nah, yo deh mufeli. Akalale ka kan nami la ke jilale ka kinu zuma nur ka kuita kinu zuma nur ka kyo zuma itraba teki ya walwaru kai faru wali ka abo da tabin ka tinde mu kadar jala fa ka min dabra motti
du man si guddana kana kun du man si awani sa kuna jannuti kha ku fe dabra dabra khaye gujje tan fanjira khan marro hagam du jeden
akje tu dirani ti arti ati ni da kadelle kadara Arero le kite jira kawar kare ro kalle kasu jira ni jira warri mogar lugar re ti bisetu kaba e warri gara ke nya kalle lu di dimelle kagari gurra kagari kana bu fa ka emilu wajala kite ya age da tap
wato tana du banno wanni si wan gugur donni so da kai saka wo so da ta jadani wan itiyan no ir so da ta dani korkoro trana jerkani trana tana no furaro wujira nami isan gam kai sanene wanni samane no furaro wujirtan warri gari bit bit trana warri gari korkoro trana warri gari warak jerkeni trana warri gari mo qawwe nada nami amman tan dubi hun juro kunni qawwe na ne furaro re jada sora khurat makani sa godin borana na did hara gar hara wattu jira adiya wanni sa kai solde e
adiya wanni sa kai sol
yom yom
yeringa da yeringa da
yo sanid du fana kamisa nuddu fo wana ku du man sa du fetin inta aje dani yo hana monam gararro barri sai dani du fe inta mo e gadi sai mo iya
inni kise gararru inni du fu jira dani kara ga jenni anara errorra nu wana ya ballu nu rakabe ku du man sa fatta sa yo hani mili bokka wa inni fatta ta ri dalni fatta ta nani go sifani ma duatte enne mu ku dotta tu a kana farre ba dani ku la kana te ga ninu len qawwe guranne abani qawwe kamne len baldi jerkena wan jira guranne kana te enne Adoen duke khanin barisa yo barite wanji to argatan in buwa hagal lewa garale kina fa wani wan gumon ta guddo ta e fakkasuman de ma yo urum ba han dan kasuma ti ba fa dayo ni buhani qawte sadda ante yarkani wana dadda tin kanani fira do watura
asalle e siyo qawte ko fte
e nalle nan qawwe nde me anu yiti digar ko ani forba tin ya de tin do
yo en bakata
in bakata yo tin qawwe do khanin qawke sa do tin ni jika hakan all fagat, saya akan mahu jadi wajib ini all kerana saya tidak buat.
Aye.
Jangan mahu jika awehan all fagat, jika fagat debu di rumah deh, mahu kita cakap kerana orang ini jangan susir gajin debu. Ejen lo jahat malah tsunami gajin debu di rumah deh. Jauh pula jahat rakyat ini doh.
Akan ya sambil dapat ram.
Ya dalam tu sambil dapat ram. Jadi saya akan tahu mahu ni kita doni, nanti jahat awehan. Aw ma fulat fa dawwa ni
amme esa jiraje dana wanis kunam mala fa garborana fa garkenya fa gara guji fa gara garam dabre da gitan
garar ma mugir dabre abal irani akel way jirani akasi fu galal to so gadde fa gara dabre dani kanammo garke garam to male kanunil boru nu gara gaadwe chununil boru gar baadu di to male yennan gara sini akille jiraje dani wanu de fannu male sini wani kar garre nu mba yiru tin ammo midanille
yo nyaatu nyaate follosumo la fayum barbades midan tokki argat midan ni nyaata argite
la arge nu yu ra nyaate wan rado atirado pile ni nu nyaata ya garre yo tbu
soraf ke suma sa guddagale ton sanna dagge fatu ta kenya kada gajista radio sagale america saganta fan romoti radio sagale america galgale ke sta salama walakka jel ke baga sa saditti meter bandi digdamilama digdamishani soddomi to korratti witata gajmatatti kopya fan romoti ndabarsu asratrawta kopri witatati walitre bina nagatti bula amma kana boda saganta fan amaratu tifufa Thank you.
voice of America.
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ¶¶